kupata geza nti waliwo mkulembeze w'eggwanga afudde kati lyo banko mawo
oyogena nga taina manyi
wowe azadika wama eno gyankubye yabagezi boka omutima omunafu nsabaddeka ate saagala kuwulira muntu antiisatiisa kuba kibadde kirooto ndoose ekirooto ekyentiisa ne bwondabiragano ndi mu ntiisa ndoose Museveni yafudde nazi kuno ng'omuntu bwafa giba miranga na biwobe najate Museveni lwafudde gabadde masanyu na mazina
fire 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 fire
kuno kulabula abasindike biroto mubisindike nga n'obwenkanya toyinza kusindikira muno guloto bwekuti abakubi ngamba b'engoma ne bano badansa b'amazina temuyinza kucacanca kubirungi Museveni bambi byakoze engudo ezokalasobulaso eddagala gyediri mu malwaliro kibataka n'okuwamba abantu ate enguzi yagigobera ddala kajube kakyose kaki mbuza mbuzo sikaki gwe emirimu mingi mu gwanga erobaza mugwe gwoyagala abakazi ofanga bazala ekyo mu Uganda kyagwa muyite mata akyali mata akyali mata konko yabako wana yamumwesi bako mwemumulabya ko mumwetungako ndose ekirote kyentiisa ne bwondabiragano ndi mu ntiisa ndose Museveni yafudde
fire 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 fire
nazi kuno ng'omuntu bwafa giba miranga na biwobe najate Museveni lwafudde gabadde masanyu na mazina
fire 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 fire
Museveni nze kimunjagaza lumu yagamba ku bafuzi ba Afrika mbu ekizibu kyebalina kiri kimu kyakwagala nnyo ku lwa mu ntebe liso ly'omukulu awaddugala bwe walaba muzeeyi tetuyinawo omukulu tetuyina mulala ayinza tufugira wano akira ku muzeeyi ababooda bafuna eddembe bujamu bavuganga bwe baagala n'embwaze yaziwa emirimu soogera labira ku fulufiga
Mi amu mi
Mbuzo sikachipe Emirimu mingi mugwanga Erobaza mugwe goyagala Abakazi ofanga bazala Echo mu Uganda chagwa Mwite mata achari mata Achari mata konko Yabako wana ya mumwe sibako Mwemumulabia kwa mumwe tungako Ndose ekirote kyentiisa ne bwondabiragano ndi mu ntiisa ndose Museveni yafudde
fire 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 fire
nazi kuno ng'omuntu bwafa giba miranga na biwobe najate Museveni lwafudde gabadde masanyu na mazina
fire 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 fire
Edo, Edo.